ngiyazibuza zizoshintsha nini izinto. Ngiyazibuza zizoshintsha nini izinto. Kwesinye isikhathi angiboni, kodwa ngiyaluzwa baba uthando lwakho baba. Vula amehlo amen, ukuze ngibone ukukhanya kwakho. Vula amehlo amen, ukuze ngibone ukukhanya kwakho. Zizoshintsha nini izinto. Ngiyazibuza zizoshintsha nini izinto. Kwesinye isikhathi angiboni, kodwa ngiyaluzwa baba uthando lwakho baba. Amehlo amen, ukuze ngibone ukukhanya kwakho. Vula amehlo amen, ukuze ngibone ukukhanya kwakho.